samale,
ukamu samale, 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 ukamu samale, samale, usakazunzangaze, ukamu samale, 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 ukamu samale, samale, usakazunzadona.
Yeah, kazi siti minyo, tisagave kuti ango kalila kulira, kumaga sangalala. Tisagave kuti ango kalila kukwia, chisango janu chivomelezeni, mukachulukidwa muvulala, chikondi ndicho koma, mukakhala mukuvese sana.
Eya chikondi chokoma, koma sizilephela zokoma, ukamukonde muzokoma, ukamukonde muzokoma, ukamu samale samale, samale samale, ukamu samale samale, usakazunzangaze, ukamu samale samale, samale samale, ukamu samale samale, usakazunzadona.
Mukakumana tundi mavuto otesa zeru, komabe mukakhale limozi, mukakondane nthawi zonse opanda chuzi, osakayika bulekizi pamwamba pa zonse, osakayiwala kuyika mulungu pasogolo, chikondi ndi chokoma, mukakhala mukuvesesana.
Eya chikondi chokoma, koma sizilephela zokoma, ukamukonde muzokoma, ukamukonde muzokoma, ukamu samale samale, samale samale, ukamu samale samale, usakazunzangaze, ukamu samale samale, samale samale, ukamu samale samale, usakazunzadona. Ukamu samale samale, samale samale, ukamu samale samale, usakazunzangaze, ukamu samale samale, samale samale.